Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamaale modo hen ngone berde alkamisar noga ta lewru novembre hitande 2023 yamde jena yottege mamba e monempe bugule laamu masina Ousmane Nyaale bulle kabaruji do Mamadou Ouattara woni en to boggi jande to en kumbitete wi de gouvernement o holiti wi de leydi meden di wara hebude central electrique solaire on nokkudo courant hebirte nangue dun no buitan tidalla godu do bangal courant dum holiti wi de ministre ko menido kebal Walde noddirtende association pour la promotion des droits et pour le bien-être de la famille APCF ana wonde habanade hakkeji bibbe rewbe warobe gollude le ngalluji de o imadara ana fawido nyalom adna kejanado hakkeji sukabe jambinado no ga lewru novembre ndu joggu ngureje ana hono maro e sukarabe deketo kitato sodobe sottabe fukulti metti mu benna do majjon fa yo di yun sembe kabaruji de beta ko bismillah mo don hedal ti jottamani Mali waran hebude central electrique solaire o nokkudo courant hebirte nangue boyi fou le lewru juin 2025 ministre communido kebale itugole jawdi al husseini sanou martin kumpa o kabaru e wimako o central solaire mo mega kilowatt temedidi yade temetati waran buytude tidal ngodude bangal courant leydi meden di mamadou samasiko
Oɗo projet o heɓama wattu nelal mo yimɓe mawɓe gouvernement o waɗi to Moscou yontere ƴaɓɓino nde gila joni ministre kumniɗo keɓɓe humpiti yargol yesso no fewiri oɗo projet bangal gollirde leydi Russie kumnina oɗo kabaru o sarti ñiɓɓugol oɗo central jeɗo yite e nangue lolliɗo central solaire e fuɗgol golle muɗum togama hakkunde 31 décembre 2024 e 31 juin 2025 ka fadde nden nelaɓe ndeɗo gollirde garan maliɗo de koyɗale nokkuji ɗi e wi ministre sanu central ngaji ñiɓɓeteɗe ɗi ɓilete énergie du Mali bangal naltorgol hertangol kabaru courant gollirde Russie hunide huccande hoore oɗo projet o kaalis muɗum yoɓete e ley duuɓi tati ma joyi garuji wonande leydi Mali e leygol ɗo dawol nelaɓe maliɓe mimi haala dun sababuji goɗɗi yeɗugol yite nangue hono barrage e central ngaji lollirɗi éolienne machine ngaji totoji courant bangal bifugol hendu
ay Mamadou Samasiko farde o central solaire mo inede himɓe bamako gonɗini wiide taƴugol courant ɓeydowol heɓude sembe ñande fuugol ana waɗa kutteji dow golleji maɓɓe ɓe ɓeydi wiide hengol taƴugol ana wawi torude golloɓe hewɓe dow golleji muɓen keɗe ko mbi Kalifa Goyta do faccitaka Mamadou Samasiko
8h 10h ça c'est très fréquent
ko ɓuuri hewde taƴugol courant ngol yo ɗuwde 8h yaadi 10h ɗengol tampina sanne yimɓe jogaɓe cella eɓe kajja courant guddide e machine ngaji hewɓe hewta ɗanade no haniri towar muɗum jatina matele imadaraji maɓɓe ñalom minen tayram e sato ɓe birfinan kadle yogaɓe saabi golɗo taƴugol courant ko ɓuddun ana sanne ɗiɗo wattuji ɗi minen suudaremɓe kay gutti jaade hewde cogu somoe minen no gulliroɓe firgoɓe dun na jogui caɗele saabi lumoji amen ɗi cami feewi min kay machine en goto jaadi boni sabu muɗum an hani laamu koɓaɓe piya dabar
bagasigi paw kousala ko sabem
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗe mbawi heɓude do bembe ande ɗe do halle hello amen facebook e compte twitter fewde e ñalom adna keƴanaɗo sukaɓe jambinaɗo ñande noga lewru novembre ndu walde humaninde ɓantare hakkeji e moƴƴaki galle APCF waɗi jonde ñaloma talatare ƴaɓɓene nde dow kabaru ñaganade no gurdam ɓiɓɓe rewɓe waroɓe gollude le ngalluji ɗe jarata yesso e wi hunceni ɓeɗon hoore imade mum yo hollitinde no himɓe gorri e dartude ɓamoɓe ɓe golle gattana hakkillo ɓe sukaɓe e galleji muɓen jantore Coumba fi Keita du faccitago Mamadou Samasiko sita sidibe
leygo ñaloma keƴaɗo fedde APCF mimi haala hakkeji golloɓe le galle ɓe e kaydu sukaɓe heddiɓe galle ndenno kanko jilima kanko ne dardi jaatigui en ɓeɗo golloɓe ɓe fiide dabare no ɓe jiriwata saabi gurdam mabɓe lobbam
watti fo soɓe sukaɓe rewɓe wetti hen bamako ɓeɗa heeɓa torraji kewɗi hono fiyede barminede fa laafe heɓde suldere yoga mabɓe jaati ana ɓama reydu
sukaɓe golloɓe hewɓe horɓe oɗo batu o holti wiide ñaloma hasindinaɗo sanne
APCF jangina amen golleji kewɗi ko fabata amen darnaɗe koye amen yimɓe ɓamɓe amen e golle ɓe ɓe matan ceggan hanne wi minen du meɗe jogui darorgal meɗe hani du faabede yogaɓe golloɓe heɓata fewi ko ñamata le nokkuji to ɓama e golle toon mbiɗe tijji ñalaɗe waɗan ɗo fo timman
fenela
ele kawtal gal teatri ngaji e ko nande mudun gadama jalla fa hande humpitinde jamaru de do hakkeji be resugabe gollobe limali
yambere nay berde lumo kake ande kesseli region kulikoro fuddi talatare noga e go lewru novembre do honcimbe dun hore yo conseil regional kanye e rezo agrivision sahel fanda mudun e wibe honcimbe dun hore yalla de kake anandarne bangal yiri were demal ko bodi himbe temena ngaddi holde kake muben le go lumo kanugo timmude alkamisar handen noga e tati lewru novembre do segire debbo chomoto do ana sulito kitato chog gungureji nyande fu buri beedade hono maro e sukara sodobe sottobe fu ana gondi e woytade do kabar modon nenno e be darta e lam o fiya dabre ci yalla cogguji di ana buyto nelad amen nelado kertado yade do kitatu uni fatumata kojo alni jantore makoddo faccitango mamadou samasiko sita sidibe
beta atnande jamaran ni hewi lelu mongo kita goro fu fu darala wul sorude ko yidi rebodde fo be kay ngutike tielaji somoyaji di to yogabe mabbe jittiraka hibintinde cugu somoya yalla mafe mabbe nawela
sogo gagele
tew anas tidi jabadu nona kan hune fu jafa handen cugu mafe heeta fe hune kasin men rewbe defobe men tampi watti joni sanne sa kulle sotte ana tidi sanne kulle ko bud unya idi wa hebude aran le lumo joni fe o nyaay nay wawa hebude den kasin me anda fu me watta kasin mede mili dogude jaati
beeni ki buri
julabe mobe cebe fufu goti giti yallaaji cuguji di holtude dum do wadi hello modo e le lumo jimabe
wana fugu jasi i kulleji joni carton lay ana ciotte o nyaaji tati e ko yowi sikkar ana tiidi be menenga chakuru woto o nyaaji jeegon fa e temedi jiddi maro kilo goto chefande jeene nga aranno dun heddu ana ciotte no chefande jeegon maro ko noddata gambia ga kanyum kilo mum goto joni fa temdere bur
sappo
donno kambe commerçant be yilama be yo neew muñya wadeli nanugol produji di yalla jamaare kita na sulta fatam da kujo gondo kita hebani dum su jotamani
Rafi hibugol rezo telefoni to Bambato e Temera le region le cercle aci hake cercle Burem ana wimbi san himbe de nukuja himbe gelle didi kultivide ila masibaji di ngat noton nyande jiddi lewru septembre jabbeno ndu wala fu rezo kebete do le o nuku be himbe kultivide julabe didon julabe wonno no hokkube nuku Bamba o nukuje didi wifi do wifi hebete yalla be kebabe kala do bembe ande de holtinde wide d'accord de militaire on mangal paden do kanye e ciudi l'école to Bambato fuko uddi non watu gol lewru yo wattuma gollobe tundoto ina hebude e joddiji mubben o wattu atawanna monofu ana hippi nangay e joddi mudon ka hultindi wi hono sambur pul e bulu sambe ngangala hen hono wori seta sidibe
e watto de lewru yo watti mo jobdi watte so yogabe hewti jobdi mu en fa hande yog ana domi jobdi mu en yoga jaati hande ana milo wujude sabe so arfa lewru te balde noga ditan anana yoga ana lamdura yalla jobdi wada mama wadaka yoga ana wada yaha fito hakkune golidaji mu en ka en bankidi usmane neddo goto muyo jaati noddude gollobe le banki lamdobe to de jobdi mu wada mama ngadaka mahammadu du wakkati fu attawan ana fenya telefone mudum yewa so heba bataki ko holliti ta wi jobdi mudum wada ma ne compte mudum so jobdi du wada ma tan amma tan jamara ana wada yaha fito bangi bangi kidi gisede hewan tep le banki di dun nona kan joga an waw jodade er ngaji tatima fanne fande modon hebde kalsum en soni arifa le rotti balde sappo jama fandi tam bangi bankidi gisede ko hewu jata am mata to netto ngas arifa le rotti balde sappo e joy jama ana wada ya fito bangi bankidi yewa so jobmi en wada ma soni wada katan keddan lewru watun kalsum heddi ton tam e yewana ittirta dun
sakirabe do kadde kabaruji di beta ko ka andoni fu do ba hettinade de sini onoddi numero via mo 37321 holtindo wi de du kabaruji studio tamani hokkaton fu do ba hebdo application studio tamani mo bawdo hebdo do play store ka kedde heda do e seda yewtere cellande waran jukkine de wassalam gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe taggita wiyade o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal cialdi nawal hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non nawal cialdi wota fuf tampide joomu
absolument partout de la tête aux pieds
ñaw jonté denga hana yebede sawrugol makko law tan wattade fa cantene da woni ko holti wiide touré
sene ni empaluk
yu gonga ngum sambinta o do ñaw ka bo walda fi jonté pali ma jonté goddo yu ñaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinu den ewtuyaade o do ñaw le ciudi dotoro yalla hakilaaji amen nambalto
pour nous rassurer
ñu yobataak studio tamani do gollidal ministère humanitaire cellal e yiru here neddaako
ɗum ɗo yo kabaru iwranɗo no studio tamani e faabondirɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinne yurmeere
hokkude dakam e welnude maafe wattade yimɓe ana gatta lamɗam le ndefoji moɓɓen haakoji ɓiɓɓe leɗɗe kañe e neyguji yo guureji dokkoji calɗi lamɗam caggal ɗum eɗen ñaama lamɗameje moƴƴinteɗe ɗum yo wiide tan ana tiiɗi fa ñaame ñamdu ndu lamɗam wala e muɗum haya dowtore ne kolti wiide ƴaɓɓintingol mum ana wawi wadde kutteji bangal cellal yewtere cellal ɗum magasin santé Mamadou Sama Sikou wani hen dow faabamuye heƴaɓe amen wambe leydi men ndi
dunke ñamduuji holti wiide adadu lamɗam li terɗe hana fi yawtude hunko kuyat tuskil le ñalowma teɗɗano docteur Alou Bagayogo o dunke ñamduuji to gollire mawde cellal leydi ndi
de façon générale
ko ɓuri heewde fof lamɗam ana jogii ndarorga sanna le calɗi bani adama ɗum huunde ko sabi mbinta calɗi hewtide jan ko haaja sabi lamɗam ana hokka ɗaɗi ɓiñil adama cellal fa jommu heɓa daro no moƴƴiri ɗum huunde ko hasinguina sanne le ñamiri tommonte feeso ana tiiɗi neɗɗo waɗa ñolman gooto fati ñaame lamɗam ana hasinguina watti fu jommu modi tinno wada hara cialdi ko lahinta cialdi modu sedan
la quantité de sel dans le corps
nafaka lamdan le terde e tawde fuf docteur mbé holti wiide jamar nda hani sanne wotande hakkilo notorgol mudun e kala nyamduji mu indiraade lamdan kedan docteur Tidian Fani o cardiologue
yayin pam
nyablaaji yogaaji ana waawi heɓeede caggal ñamdu lanɗan ko ƴaɓɓiti ngam jamaare ko heew muɗum anndunaaɗo sabi yoga ana ñaama lanɗan faa ƴaɓɓiti ngam ɓe watta haqqile wi feeso hollitama wi lanɗan ana jogii nafaale cellal bani adama ɗum waawi sabi mbinnade kuteji yogaaji
de cela
nortortooɓe bamako ɗo kiita e bankas holti wiide ñamdu yaata fo caggal lamɗam
soni a waɗi défendé so lanɗan wala jamaare ko heew muɗum jaɓta ñaamde kilanɗo ko heewi hannden so waɗe lanɗan tan sotta ñamdu ɗan dogotoreɓe haɗi kan ñaamde lanɗan jamman jamaɗe a hasinguiɗa ñamde lamɗam sanne ga ɗum wooɗa e terguel ɓiñil adama saabu sa ñamde fa ƴaɓɓiti ana wawi waddude tordaji e kulleji ko tawateli bani adama mimmi ɓuyti ñamgo lamɗam sanne saabu ɗum naatigi saabe e ndeɗa heeɓi ñabbe ko noddude tension kan e jabbete
to bankas to le wuddu leydi ndi ardiɓe cellal holti wiide immadaraji ne gaɗe tumaɓe tun sato yalla haybude alhaali lamɗam ɗam jamare nde nawtorto keɗɗana docteur Sombourou Nouel o gollowo le sur docteur Sescom bankas
mais famtina jamare wi lanɗam yoga won toon ko yimɓe hani ñamde saabu mi waɗi lugal gooji fa yettade le gelle pamarɗen mi tawi ɗan lanɗam ɓuuri moƴƴude ina heeɓe jaati le boutikaji meɗen ko heewmu hannde ga boutikaji ko heewi ɗum coccata ɗum ɗum ko naati saabi hannden jamare ko heew muɗum ana wasa heɓde ɗan lanɗam ko hasinguina
fewɗo yimɓele ñamoɓe fa ƴaɓɓita lamɗam kamɓe dogotoro en lollirɓe cardiologue na daaloɓe kuteji mbawɗi sati sambinde kasaraji mawɗi keɗɗana fa hannde docteur Tidian Fani
ñamgo lamɗam sanne ana wadda sifa ñablaji kewɗi e bani adama saabu ɗum tampina tommonte fa wona seeɗan so yettigi watti fatade nawalla calɗi e ɗaɗi e nanal muɗum so neɗɗo ñaami lanɗam fa yetti yettande ana wawi hewtude ɗum ñaw ko noddirte
hypertension
ɓeɗo dogotoro en micitin wiide tension yo goto e fratiji kala ñawuji ɓiliɗi e ɓernde yo ɗum sababu moɗo mayde yimɓe li arnaru ndu